gudoomiyaha ururka beeraleyda Jawhar ee Saaya Cabdiraxmaan Xasan ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo ballaaran oo lagu taageerayo beeraleyda magaalada Jawhar. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in dadaalladan ay diiradda ku saarayaan horumarinta wax soo saarka beeraha, kordhinta tababarada beeraleyda, iyo helitaanka agabka muhiimka ah ee wax soo saarka.
Ururka dhalinyarada beeraleyda Jawhar, Jawhar Agricultural Youth Organization, ururkana urur aan aniga aasaasay, si weyn ugu hirgalay Jawhar iyo deegaanada ku teedsan, meelo badan kasoo shaqeeyay. Waxyaabaha u aasaasayaan waxay tahay sidii beeraleyda Soomaaliyeed ee Jawhar ku dhaqan uga caawin lahaa dhanka wax soo saarka beeraha, ama gaab wax loo yaqaano in qofka beeraleyga beertiisa si hagaagsan, si wanaagsan wax ugu beerto, dhuuxii ugu yimaadane si marketing fiican ama suuq fiican ugu heli lahaa. Maadaama aan ahay qof dhalinyara ku nool Jawhar, beerana barta beeraleyna, markaan arkay xaaladaha guud iyo dhibaatooyinka wax soo saarka beeraha ka jira, iyo beeraleydii oon aqoon sidaasi weyn aan u lahayn dhanka wax soo saarka beeraha, waxaan jeclaystay maadaama aan dhalinyaro ahay in dhalinyaro kaleente ee cilmiga beeraha baratayna ay joogaan Jawhar, in ururkan aan sameeyo uguna magacdaro Jawhar dhalinyarada beeraleyda ee Jawhar ama aqoonyahanada beeraleyda ee Jawhar, si beeraleydii xirfadooda dhanka beeraha aan uga saacidno. Tusaale oo kale, sida ugu wanaagsan ee beerta loo diyaarin karo oo kale, qaabka ugu wanaagsan oo beerta loogu abuuri karo oo kale, isbeeska ugu wanaagsan ee labada geed loo dhexaysiin karo oo kale. Intaa marka laga soo gudbo, sumaa loo isticmaali karo oo kale, caws dilo oo kale, herbicide-ka wax loo yaqaano, sida ugu wanaagsan oo cawska lagu xakameyn karo, sida ugu wanaagsan ee waraabka loo xakameyn karo, naftii kaysa xakameyn uu u baahan yahay, ma ahan isheeg iska waraabi maahan, sida ugu wanaagsan ee disiiska ama cudurada insektiyada iyo bisiska ku dhaca cudurada sida ugu wanaagsan ay ku kontrooli karaan, sidoo kale ina ka caawino suma ay isticmaalayaan ma yihiin sumo saameyn leh cayaanka loo isticmaalayna, ma ka hortagi karaan oo ma dili karaan.